Sound Records.
Mommy, when me come, I'm Dolly.
Zungu Tasha.
Le waka joy waka ta. While I'm wazi kishing wa mshuma. Baby, nitasimama kwako mami. Mana wendo tabibu. Baby unanitibu. Tena taratibu. Nikiwa nawe wendo nani popula baby. Kito ndani kuti kuti hota kabibi tucheze mimi na wewe. Nikiwa nawe wendo nani popula baby.
Baby baby
come come
to baby. Baby baby
come come
to baby.
Baby baby
come come
to
Koni wilambe, baby njo, tena dela nkupambe. Baby njo, kumbolela tuicheze minawe. Mishalukani weka joli, mami. When me come I'm Dolly, baby. When ni mzuri mami, mzuri mami, yeah.
Unanipara, baby, unanipara. Unanipara, baby, unanipara. Unanikosha kila saa, baby.
When ni mzuri mami,
Yehova shanga, baby please usiende kwa mganga. Kana mwisha naweza tanga. Yeah, yeah.
We ni mzuri mami, mzuri mami.
Baby baby
come come
to baby.
Baby baby
come come
to baby.
Baby baby
come come
to
baby.
Come over.
Baby baby
come come
to baby.
Baby baby
come come
to baby.
Unanipara, unanipara, baby, unanipara. Unanipara, unanipara, unanikosha kila saa, baby.
Unanipara, unanipara, baby, unanipara. Unanipara, unanipara, unanikosha kila saa, baby.
Done records.